Nilikuwa natamani kufika huku kwa mkubwa nijitegeme, lakini si kuambiwa world ni this hard, kila tuwa lazima ujipiganie. Asubuhi mawazo tayari mingi, future yeleweki bado kwa akili. Unatafuta njia huku moyo umechoka, lakini uwezi simama wala kuanguka. Kila mtu anasema you get used, lakini pressure inanimeza pole pole, yeah. Na ukikaa kimya wanaona uko sawa, kumbe ndani unapigana na maisha. Tulitaka pesa na maisha soft, sasa usingizi ndo atupati most. Everybody fighting but too silently, na honestly hakuna adulthood formula. Nobody told us adulting is hard, kucheka mchana usiku na umia moyo. Bills on my head, pressure in my mind, na bado wanataka you look fine. Walituambia ukikuwa uta enjoy life, lakini stress imekuwa part of life. Tunabeba world on our shoulders daily, trying to survive mentally. Marafiki wengine washapotea njia, wengine ndo wengine drugs wanakimbilia. Na kila mtu anajaribu kuheal, lakini hakuna anajua vile anafeel. Unaamka mapema kutafuta kichele, lakini dreams inaonekana mbali later. Moyo umechoka lakini wezi stop, cause maisha yapeani break wala pause. Na ukilia unaambiwa kuwa strong, ukikaa kimya unauliza what's wrong. Tumevaa smiles kama uniform, ili tusijulikane tunaumia. Maybe growing up si vile tulifikiria, maybe happiness si pesa tuliwaminia. Maybe everybody's just pretending, trying hard not to break while living. Nobody told us adulting is pain, unaanguka leo kesho unaamka again. Trying to heal while surviving the race, na bado unatakiwa kushinda the day. Walituambia dreams itakuwa real, lakini hawakutuambia vile world can feel. Cold sometimes, so cold sometimes, but bado tunapambana till sun.